madaraka na simia engineer Andra. 98 nilifika planet Earth, nika start chimes aku rap, wakanita legend madaraka the rap master. Miso rasta ni hip hop na leather after kwa fanya dasta. Logic tunyama so beef kata kama Jomo Kenyatta aliaga. Jamaica ni reggae na ganja, Nairobi ni hip hop japa na ganja. Nikipanda stage mindo super rapa, madem na miska dona baki viraka. Nikishuka flow a lot of miscos, ma exo nataka kuni misisu na title na jinda ma start drive. Mindo rice wenzangu makame, mistari nice kama rice ama women right. Kutoka kwa Buffet the perfect, midi song kwa mic, yo mistari ni asset. Si baby za Adam na Eve na serpent, si baby za Judas Iscariot. This the baddest flow that I keep in the gap for you niggas on top. I tip it to the top, you kufika kwa mic niko ina not. Ziki kipaji so cause of course morio, sija fail polio, bado natoka rio bio morio. Mistari material, sinataka tu mamilio, ukileta beef na kuita idiot every season and every period.
Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata.
Unity makes Kenya beauty, so beef is not our duty. Okto kaka na kaliko Mike moja turudi, tupige moja kiburi. In God we trust, never believe in bodyguards. That beast, mungu nakupa good luck kwenye rap. Afrima cup, wajitu nakupa clap. You decide worldwide, kama saf. One wrong, ina spoiler 100 right. So you mpaka chini, matiki na highlight. That's why, Buffet bado na fight right. Jamaica na all might, I still goes up like kite. I make them quiet, I make them useless type with this rap hype.
Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata.
Mini yule mse, nasedi jaba, nasikiza reggae bana, nakula marijuana. Yusaki kupato na kansa, ni mwache the only brother. Desa katipa mango pana, heaven to dagudana. Izaina Enoch na Abraham, namcheki jonte kwenye kona. Ameshika kanaba, kutoka kwa wake hana. Analeta majanga, waze wa ganja wanamfanya kafara. Mamiline sabu wa Sara.
Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata. Cheki kama sasa, towapa vitu muna baki mkito hata, tumewapata.